Radio Pulpit, 657 AM.
Ke a le dumedisa ka moka ka lebitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta. I greet you all children of God in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Le ke lengwe la matšatši le o morena a re diretse go lona gore re thabe re hlalale ka re ga lona go sena taba gore re ikhwetša ka re ga seemo se se jwang go sena taba gore ka ba re kwele go ba re boneng go sena le taba gore ba re ba ratang ba ka ba sa tsoge botse go ba ba fitile lefaseng la ka keno ka taba ya lehu a meoya ya bona e robale ka khutso ntumeleleng ke bolele mantšhwa gore Modimo wa rena ke mogomotsi ke ngaka ya maphelo a rena ke Modimo wa go tshepa gala ke Modimo wa go phela ke Modimo wa go re thusa ke yena mogwetjwa le gona ke modula le gona ke motala wa mabaka ke khuka madichaba ke yena matete ke mogomotsi ke Modimo ka re ga diemo ka moka ere ke go botsela go Modimo go laola yena le fatseng go laola yena le ka fasega metsi go laola yena e ka reng ka gwetja amen. Let us go together as we are reading from the book of Hebrews 13 verse 6. That is Hebrews 13 verse 6, and it reads as follows: Let us be bold and then say, The Lord is my helper, I will not be afraid. What can anyone do to me? Let me repeat it. Let us be bold then and say, The Lord is my helper. I will not be afraid. What can anyone do to me? Modimo rena re leboga lentšu la gago. Bolela le rena ka lentšu la gago. Re thuše ka lentšu la gago. Re godise ka lentšu la gago. Re gomotse ka lentšu la gago. O bo re rute ka lentšu la gago. Re tlhoka go rutwa ke wena. Ka lebitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. Bagesho le ke lona lentšu la morena tšatšing la lekgono ke yona mahebetšwa ke Modimo ka sebele lentšu la morena le tšwelela pele go bolela le nna le wena lentšu la morena le be go kotse re ikokotletšego ka lona bagesho lentšu le le na le maatla lentšu le le a phela lentšu le a letšwe fela le a boya le se le a fitlhelela selo ka metlha e letšwa le na le seo le se lebeletše ka metlha e letšwa Lena le seo le se fitlhelela ka metlha e letšwa le a re gola le a re matlafatša le a re tiša ebile le a re thuša lebitso la morena le bokwe e kwa mo re balago gona lentšu la morena le re a re beng le boikgafo a re beng le sebete let us be bold re be re bolele ka melomo ya rena re re Modimo ke thušo yaka ebile nka se boife selo the Lord is my helper I will not be afraid na motho a ka ntirang na ere ke go botse mantšu a bolelwa ke motho wa go tshepa Modimo wa gagwe a bolelwa ke motho wa go kikwisisa tumelong ya gagwe a bolelwe ke motho mang le ma e o bolela mantšu a ntumelele ke go gopotsa gore o swanna korobe le mereba o kwisisa gore segwara sa gago le Modimo ke sa mannete bile ke sa magonte a gona selo se se ka go tšokotsa a gona selo se se ka go tšoša ebile gona le selo se se ka go garosha o bolela o ikwisisa gore now I am bold wa tseba ke a kitshepa ebile ke a dumela gore Modimo ke thuso yaka morena ke thuso yaka ebile nna ke boife selo na batho ba ka ntirang na ere ke go botse he o fetsa go bolela mantšwa ka bakala re wa bolela ka tumelo o kwa Modimo a go gokara mara o ka bolela wa aparetse ke poifo o tlolala o swa robala bona le dilo tsa go se kgonege wa kwa le mantšwa go se kgonege mare he o bolela ka go kikwisisa gore the Lord indeed is not only the helper this God is the shepherd not only the shepherd but is the pillar of your strength not only that he is your healer he is your provider he is your God in whom you put your trust bona o tloba le go kitshepa gore ka nnete Modimo o kithuso yaka le ba ka ntšogela fela matla o tlo nthusa le ba ka naganela o tlo nthusa le ba ka mpulelela yena o tlo nthusa. You know why? Because I am bold in my confession. Ke bolela ke itshepa, ke bolela ke tshepa Modimo o wa go nthusa o, ke bolela ke tshepa Modimo o ke sa ke kushisang gore a ke tshabe selo. He yena a le gona, he di tshelela di tla tshelela, he di tlile di tlile, mare the Lord will remain the God of my life. O tlo tshelela pele le Modimo ka re ga bophelo baka, o tlo tshelela pele le Modimo ka re ga tumelo yaka, o tlo tshelela pele le Modimo ka re ga pholoso yaka. Na le ka ntirang na, what is it that you can do to me? He nna ke na le Modimo wa go phela. Na le ka ntirang na, he ke modumela ka pelo ya ka kamoka. Le ka ntirang na, he ke morapela ka thereso. The Lord is my helper, therefore I will not be afraid. What can anyone do to me? O bolela mantjwa o kushisha re ka nete o lebeletse yena ite o tsana le dafita mo la bolela mantjwa re ke lela tsha matlwa ka dithabe na thuso yaka e tla tswa kae o re thuso yaka e tla tswa go Modimo mo tlhodi wa legodimo le lefase. He is my helper, he will provide help for me. He is my helper, he will provide healing for me. He is my helper, he will provide comfort for me. When things go astray, he comes in as a helper. He dilo di sa kopane yena wa di kopantsha bele ka mothusi waka. He dilo di sa tshelele ga botse yena wa nthusa bele ka ramatla ka moka e ka reng ka gwetse. Amen. Then let us be bold and say, the Lord is my helper, I will not be afraid. Hallelujah. Modimo ke thuso yaka ebile nna nka se boifi. Na batho ba ka ntia na, what can anyone do to me? Na ke mang a ka ema kgatlhano le tumelo yaka na? Na ke mang a ka ema kgatlhano le Modimo wa ka na? Ke mang a ka ema pele ga Modimo wa ka le pholoso yaka le tumelo yaka? Bona tse dinyaka wena ka sebele, dinyaka wena le Modimo wa gago. Ke fela ke bolela mantshore a ke nyenyefatse kereke epe ebile a ke bolele ka moruti ofe. Ke yo bolela lentswe la Modimo ka tsela e le beng ka gona. Bebele e bolela mantshore re be le sebete ebile re bolele re re Modimo ke thuso ya rena ebile a re tshabe selo. He dilo di sa tlhakane re a kwešiša gore a se tshwebe nako. He re sa fole re a kwešiša gore o sa le busy ka rena. He dilo di sa kopane re a tseba gore yena ke thuso ya rena. Re a tseba gore yena ke maatla a rena. Re a tseba gore ke pholoso ya rena. Ke Modimo wa rona o re motshepile. Ke Modimo wa rona wa ka se re tlogeleng fela. Ke Modimo wa rona wa tlo re rwalang, wa tseba re botha, a re kgoboketsa. He is our God in whom we put our trust. E ka re nka gwetsa amen. Ya batho ba sebete ka gwetsa amen. Ya batho ba go mmona bjale ka mothusi ka gwetsa amen. Bjale ka batho ba ba ikokotletseng go Modimo e ka re nka gwetsa amen. Wa bana nna lentswe la Modimo ke a le rata. A gona mo a re tshepisitseng gore re ka se kopane le mathata. A gona mo a re tshepisitseng gore re ka se kopane le malwetse. Ne a sanka re tshepisa gore batho ba ka se sebe ka rena. A sanka re tshepisa gore batho ba ka se re hloye. Mare re ore gore na ore le seke la belayela ke le fenye ditse le fase. Ei Modimo wa rena ore le seke la belayela he tse di jwalo di tswelela. Nna ke le fenye ditse le fase. Le seke la belayela he ba go isa mabitso a lena marageng. Le seke la belayela he ba tshoma re le feta. Le seke la belayela lena yo ntibelelang bele ka mothusi wa lena. Let us boldly say, the Lord is our helper, I will not be afraid. We will not be afraid. Le Modimo a tshuta rena re ka se tshoge selo. Le diphefo di re tsokotsa re tlo tswella pele re mo lebeletse bele ka mothusi wa rena. Ka baka la hore nnete he is our helper, nnete he is our pillar, nnete he is our shepherd. Ke Modimo wa rona o re motshepile. Ke rata Dafita o re modisha yo bulo ke morena. He is our good shepherd, he is our faithful shepherd, he is the great shepherd. Ke modishi wa gore disha ka re ga diemo ka moka a di sirena rete o di sale malapa rena e se gore na fela le ba ba go sebele taba le yena o tswella pela ba disha ka bakala re le modisi o bolo le bitso la morena le bokwe. Let us be bold then and say, the Lord is my helper. Ke rata taba ya gore wa tseba re yo ba le sebete re bolele mantjwa gore modimo ke thuso ya rena. Wa bana re a bolela le sankara khwetsa thuso ra yo a bolela ka bakala gore rena le sebete ra re modimo ke thuso ya rena. Re tseba gore a ka se re le se fela re kwishisha gore o tlo yo re backup e reng ke le botse he o ye male ntshilla modimo modimo wa go backup. He only bulela o sa o kaoki mutimu wa go supporta he only bulela go sena selo sa go tshukutsa mutimu wa itsholeletsa ka re ga bophelo ba gago ya ba mudishi yo bulo ya ba muthushi ka re ga siemo ka sesefe ka pasefe se o ka bo sepela ka re ga shona ere ke go botse le tshatshila le gono o ka bolela ka go itshepa wa re this God is my helper, this God is my God, this God is my shepherd, this God is my rock, this God is my shield. He o bulela o kitsepa mutimo wa go support, he o bulela o sa belayele mutimo wa go backup, he o bulela o sa thuthumele yena wa tshwelelela a go dira ka go loka le bitso la morena le bokwe e ka reng ka gwetsa amen. Let us be bold then and say, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can anyone do to me? Na batho ba kantiang na ene tshe ba kantiang tsona na ba tlabe ba mpakisha gore kere modimo ke thuso ya kana ba tlabe ba mpakisha he ke bona modimo a nthushana ba tlabe ba mpakisha he ke tshepa gore modimo a ka nthusha ba thusha lapa le shuna e reng ke le botse bana ba modimo tshe ding re di bolela la re sankara di bona re di bolela ka tumelo re kwishisha gore o re tshepisitse re kwishisha gore wa re tshepisitseng wa tshepagala re kwishisha gore modimo o kgatlwa ke batho ba go yema lentsong la gagwe o kgatlwa ke motho wa go dula lentsong la gagwe o kgatlwa ke motho wa go le gopodisisa wa go le eleletsa wa go le bolela bosigo le motshegare mo a sepela go gona a le bolela. That's why the Bible says, let us be bold and say, the Lord is my helper. Not everyone can say that, because not every one of us are bold. Only those that are bold will confess with their mouth to say, the Lord is my helper, I will not be afraid. Ke statement sa batho ba bogale ke batho ba sebete batho ba go tshepa modimo modimo wa go tshepagala ba fetsa bare, what can anyone do to me? On tso tseba re wa ba tshaba mara o bolela ka go itshepa ka bakala gore tshepo ya gago e le go modimo. On tso kwishisha gore e ba rata ba ka yo go kwametsa mara o bolela ka go itshepa ka bakala gore o tseba gore he o bolela o tshepa modimo yena wa go backup e ka reng ka gwetsa amen. He o bolela o sa tshukutsege yena wa tshwelelela he o bolela o motshepile o le sa tsheka mokatse a itsweleletsa ka re ga bophelo ba gago le bitso la morena le bokwe. A bolelwe ke batho ba ka moka mantšwa a bolelwe ke batho ka moka ke kibile ka bona taba engwe ba re motho yo tswelela a tshwere sethunya re lena ka moka le re modimo ke papa lena e tlang ka mo ke nyaka go yo le bolaya o mong a fetoga gana fa a ra wa sankalang kwa gabotse a ke bolele ka bauwe ke bolela ka ba e leng gore le sethunya se tlo tswelela ba tlo bolela boldly ba re indeed he is still our God, he's our Redeemer, he's our helper, he is our God in whom we trust. No matter what comes our way, re tlo bolela re re ke modimo go sena taba gore batho ba reng ka rena re tlo yo e tlatsila taba ye ra re ke modimo ke thuso ya rena a re boife selo ebile a gona se motho a ka se dira maphelong a rena. Le bitso la morena le bokwe le ke lona lentswe la morena tšatšing la lekgono wana go le tsebeng ke ya kwehle se moyo o se botšang dip phuthego nko re rapela go tebagesho re re morena Jesu tsena ka re ga pelo yaka o be morena le mophulusi waka ntebalele dibitsa ka kamoka o fodishe mmeli waka ngwala le bitso laka bukeng ya bophelo o nkgaogele ka le bitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta amen. Pastor Bridget Hawkins Hospital Ministry in Polokwane. My number is 083-335-0469. 083-335-0469. God bless you.
From your ear to your heart, to your mouth, to your feet, join this life on 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
It's difficult to face the overwhelming pressures of life alone. Sometimes we just need someone to talk to, someone to listen to us. And what better way to do that than through a quick and easy WhatsApp text? Whether you're having a hard time coping with school, family issues, being bullied, depression, or anxiety, speak to someone who cares today. Send a WhatsApp message to 064-530-6805 or 074-995-9085. Our I Am Youth Counseling team, Charles Dudoy and Danny Vambili, are ready to connect with you today.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives in the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.